ya mireme bantu basinze byawe mu banka tubona bakunyirira kamba tuli kubunke fene tuli na mireme bantu basinze byawe mu banka tubona bakufurumula.
Fene, tuli na mireme, bantu basinze byawe mu